alowozo kudirira tekyakolwa nali nanyi namuddu asangwa naye nati omusajja jjuuko yalingira ng'aliko n'akamwenye mwenye teyabuuzana namuddu wawadde aseka naye yanyumya bitambuliiso bye yalese ng'asaba mmere ng'alyako mukabada ndi mulimu okukola maaso nga badda mu kitanda namunne nga beebaka neesimbye muodulo okwolabawo bwajanyi mulinyuludde amagulu naye ennaku ng'ekyo kikyali kituusa bwatammanyi omusajja agenda naye ndasiiwa n'oweza nzigweramu ng'agamba bakale enkoko yaawe nsesere mufumbirwe ajiye ne muliraanwa n'omwenge baguleeta anyuluke ne gyakola wakuddayo mu wiiki erijja ebyange n'ebisaakaala nnyo mukabada nkimanyi ne nnamudwera yenna muliraanwa lweyo gwe baayita n'omwenge baguleese ndi muli ne leyongera abazeeyo okukunira nnakakasa walumbe bwantabadde ekyasinga okunyoola ennyo nnawulira ng'ajjuuka ayita nnamuddu mukazi we asembera amugamba akalowoozo kwatuza wulira yayogera ati yasooka n'agerawo akagero nti wammese bwasensera ekigu ng'agenda ebyamadda tabifaako singa kizizika ennaku zisanga babbi wano we nnakakasiza nti jjuuka ono yandaba era akomerera nze nninda n'enninda giddako nga n'ekibi okukoboza akaakuko kankomeye n'ensi ajjuuka asaba nnamuddu ettaala n'omwenge baatumyeyo omulala balya emmere ekyeggulu obulungi bwe baamala okulya jjuuka okwekubasaba bagende baalaba emuzeeyi kabanda yafiirwa abaana abanoolumu mu wogani ku luguudo lw'e Salaama nnamuddu n'assa n'ekikko wendikakubye naye yali mukyala alimba jjuuka yasooka okugamba nti yambala awakasikulekaawo nga bwe yalagira jjuuka erabe kyakolwa enju n'esibwa nga ntunula nga mpawo kyakukola n'enkojo bamukabada kukale nga tebanadda natandika okugenda ennyo n'okubasirya n'ennyo ntatu kizibo ne mmalirira nti jjuuka oludda kyenkola kumuyita nfa nalinda lwe banadda nga wa tebalaga basangayo omutuufu obugenyi naye nkokuwezaako okulima nnawulira engeri y'amaloozi namalirira oluggulawo okumuyita ndimu omukama wange enfa naye kibi nali sambadde kuba engoye sazambala mu butuukuli nali ndi mu kino kyange ekisibwa ewuzi ekimbulako ne wendi nkiina ziri engoye nnamuddu eya n'atuwulira wate eyala lyazikwese luli era amanyi nnamuddu gy'ali amuwulire nti nawo nadda n'ebiwundu ndi mupya ajje muwulire ebyangwako we yadduka bye ŋŋenda okubuulira mmwe kati muzeeyi kabanda gye balaga bajja banjika olwansonga yali amaze okubanyonyola mu ndi ku mutego kuliko ensolo eyakwatwa naye nze saabalinda kuwera kwe kubayita nti nfa nente mu mulanga banzije mukabada bankola ekyebalowooza ndi bubi ne badde ate mu kwewuguusa kyebakola kwe kumpita amayemberaba ne mbakaayanya nti mazima sirimpewo ndi muntu wa ddala nze temuntya ne bannyimukira mu ggwani tuwulire amanya n'obuzaale gy'ova ko nze ne mukyala jjuuka babuulire ndi muno nninda ssaawa efa namuddu mu kwebungulula yamasuka n'addiirwa mpozi enduulu olwaggulawo bluupu n'engwa ne bakuba emigge gy'alema nze okubala okutuusa lwe nnafuuka wafudde kyebaakola kwe kunsonseka mu lusenka awantu katonda gye yaddiza ebibyeeyo mu kiro n'enfunamu agabambaga nno Nembebera mpora mpora kuno kanyesura Nganzira kubiwundu kunyiga Namuduke ya gende ndi mapapa katitara wanga ponti una wantu Pati nyabu nkulinze itayoko ulire Unange siwa sanga na hapamu Ndo soba wafanzi kakanina yenu wakoku wao kanira wazima Mugaga mufundu na yesebu Zatava kubita nda kukocha Singa nalinde seyo kwenzi na yomuzi Unaba na mzari Na mudo yitayo wakwata wale watuka Kuita kulinze wange mkade Kwejuka nyibi alkutupa konga tuiraba Sekenzi kenzi tuta Wade nalibu binga alimuli mkabada Choka na kusasi rangu uzibu Kwa hulurongo utianga andi muli mkabada Itayonyu mize muko Namu hawa uliriza uli ya manyiko jasula Usabatu lanzi koti ontu kireyo Boboto tuna yena nginginze kutikika Ibi aliru hikomi yao Pangindina yobu watu mwatu walema Nyakupira mubachara shivi Kasutamu jitegede sife chikutuko Pangindu muna budu